another what? Another ganga. Fresh what? Fresh ganga. Muzi what? Muzi ganga.
Zimba kazimba kazi zizi. Ana sura ya binti na kilizi. Nikizi wijua kimpandi ziski. Siti shiki ni kalitimiki.
Kubambe ni bambe tu bambe. Shake your bum bum, muziki tam tam. Bambe transporter, John from Stanton. Kenya mambo VP, are you happy? Zendi hap, yo bulamu wesi wumpi. Uganda mambo VP, are you happy? Zendi hap, yo bulamu wesi wumpi. Africa mambo VP, are you happy? Zendi hap, yo bulamu wesi
wumpi. Zimba kazimba kazi zizi. Ana sura ya binti na kilizi. Nikizi wijua kimpandi ziski. Siti shiki ni kalitimiki. Kaku bambe ni bambe tu bambe. Kasi ndizi matoke na nana. Kasi mbuzi basi mtakunana. Kasi nyolo atutaki maene.
Si lazima shower. Niki spit na kuosha for closure. Man I have a thing for wabosha. Haini bambi, can you bubble bambi? Misi tu alia, can you handle dambi? Niko na ray of hope. Wapi amber rose, ni mkamba. Solid I kulamba doze. Sina kamba, kutai na siezi lose. Lose note, hii ni suicide note. Take notice in case mi ni shushe ro. Take notice in case ni kushushe ro. Take moti in case ulale 444. Kuna bitches chihuahua na kokoko.
Zimba kazimba kazi zizi. Ana sura ya binti na kilizi. Nikizi wijua kimpandi ziski. Siti shiki ni kalitimiki. Kaku bambe ni bambe tu bambi. Kasi ndizi matoke na nana. Kasi mbuzi basi mtakunana. Kasi nyolo atutaki maene.
Uwezi ni difiju funza ilishani funza. Chunga fan wako akishani tisi atakutoka. Drip ni ya kukata na shoka sinimedunga. Exana ni dae na mimi sijaunga. Ni bambi kwa kusiezi West Dambi. Usikuje form kwa unajua wa uchangi. Kaja jipanga wajua leo kati. Mulamba ganji tuju chumbi si uskari. Sauti za mayolo. Wezi nionea hata kuje na digolo. Neza roga hadi msani ya rudi ocha. Muzi rende rende mistari za itoka.
Zimba kazimba kazi zizi. Ana sura ya binti na kilizi. Nikizi wijua kimpandi ziski. Siti shiki ni kalitimiki. Kaiku bambi ni bambi tu bambi. Kasi ndizi matoke na nana. Kasi mbuzi basi mtakunana. Kasi nyolo atutaki maenes.
Kaibambe ni bambe tu bambe. Ulamu kwa manga nana. Kena makuru mungu funacha. Kivichane mazamu ebiene.
It's your favorite boy, Cash Kid on the track. On the track, on the track, on the track, on the track.